Woke up in the morning and I asked myself, is life worth the living? Should I blast myself? They don't give a damn about a future. Pull a trigger, kill him, fundi, he a hero. Kijima, 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 kijima. Yo, kijima, nfige. Baba, tumamina. Tubabu, semtalo. What in the kijima, 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 kijima. Yo, kijima, nfige. Baba, tumamina. Tubabu, semtalo. Baba ngathi ngenkingala obhekela yonakalala izwe lobuya nini lashoni langa mama.
Yeah,
mayibuya Africa. Baba makhuluma ngekusasa la awuyibali inhlelo zekusasa la ngabe ngobuya sikulelo kusasa uzobungekho zobungekho. Baba mawuthi imfundo yami wonokhiyo yempumelelweni ya ngani mfundi dingi ma kungani ukhi uthola umntakaba thi manzi mqamelere ngani nezomama ziyakhaluwe. Baba ngicela inta yazi ngisesemncane wothi nje gijima 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 yogijima ngifike. Baba tuma mina tubabu semdala. Baba tuma mina tubabu semdala. Baba sasingekho thina nilwa nodwa thanisilwele thina silwe izimpi zenu thina ente nibangayibulala izono zenu thi tubaba mkhulu biko ubuko manje akasekho. Baba ngiyacaba mi baba ngabe ngiyacaba tuvule iminyango yaje tuvale iminyango yemfundo bantu belingasho
fundile thunce
indlala ibangula. Wathi nje gijima 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 yo gijima ngifike. Baba tuma mina tubabu semdala. Wathi nje gijima 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 yo gijima ngifike.